Yesu gwe ayita bakoye nzize nange nkoye nkusaba gontikule emigugu mpeuke umule kimanyi nti woli nawumula mpeuke kimanyi nti woli nawumula
mukama mpa omwoyo wo annungamye mu byonna mulinnina okwegomba ntukawo awawakanirwa mukama mpa omwoyo wo annungamye mu byonna mulinnina okwegomba ntukawo awawakanirwa
bye nkola temuli kalungi lungamya nangongolole gwe yalungamya bali abedda abatume mu byonna ne bakujulira kimanyi nti woli nfuna endasi ne bakujulira kimanyi nti woli nfuna endasi
mukama mpa omwoyo wo annungamye mu byonna mulinnina okwegomba ntukawo awawakanirwa mukama mpa omwoyo wo annungamye mu byonna mulinnina okwegomba ntukawo awawakanirwa
nasoma ku Yokaana eyalina enjogera ngambi naye wamukyusa era yafa muzira Petero yakwegaana n'alayirira ddala titakumanyi naye wamulungamya era yafa ajulira gwe
nange njagala nkujulire
Tchau.